jirta wajerka lixna kama jirta wadankii daalay ka jirta mid koowaad ilaa subxaana qadir kan tuugayna inuu rob noo keeno
sax
kadib dawladda anaga oo dawladda hoose oo gabanaaga axmed abdullahi uu hoggaaminayo anaga oo kaashanayna xafiiso badan aan tagnay waxaan sugaynaa insha allah soonka intan la gaarin inaan raashin heli doono reer wajar uu imaadi doono u qaybin doono insha allah laakiin gacanna dad ma kaashisa waxaan leenahay aan faatixada maranno si aan rob u helno